mama Kamale, ugenda kweta uluzako mukafo kafe.
Na yeba nangi, landlord ayina obuvunanyizibwa obw'okutuzimbira kabuyonjo eyaffe. Okweyambira ebweru kya bulabe nnyo ku baana baffe.
Mukyala, oli mutuufu. Ndowooza omwezi ogujja wano tusengukewo.
Mba landlord, muteekwa okuteeka obuyonjo ku mwanjo ku nnyumba z'abapangisa, naddala kabuyonjo okwewala okuleeta obujama mu nzizi. Ekivaako endwadde n'okwonoona n'obutonde. Ate nammwe abapangisa, mwewala okupangisa ku nnyumba ezitaliiko kabuyonjo. Obubaka buno bukusindikiddwa ekitongole kya Environmental Alert nga kikoleganira wamu ne Ministry y'amazzi n'obutonde ne Kampala Capital City Authority nga kisasuliddwa aba Water Aid Uganda.